inta arintii ay tii warka jaray waa dagaalka socda tuulooyin badan aan la ku qabsaday hadda dowladda Soomaaliya ku qabsatay nimanka shabaab dheeraw insha Allah waan weyna processkaas wal wada military ahaan liin wada ciidan ahaan liin wada insha Allah taas way baan rajaynayaa maadaama geedka al-shabaab atay in macnaha anagu la xaalooji aadin hayna burbur ka dhisinyi dhinac dhaqaale dhinac khilaafaad badan khilaafaad hadda mas-uuliyiinta khilaafaad badan ka jira insha Allah waa dilaayara gobollo badan laa ku qabsaday meelay roobaga meelyadate waa ka tala jarnaa ni mardhow insha Allah ballan ma ballan oo fafraay oo ni gudaaji way barajeena ni maana degmooyin sheekh tuulooyinka inta dambe ku qabada ciidamada dowladda lagu leeyahay rajwiga dilaayara ma runtii geeka cududda weerara gaadma leh al-shabaab cududda weerara gaadma leh mar alle mar kale in dhagaaga tuulaha atay meel ka saatay meel alle meel jiro aan dilin dhagaaga waa ku qabsaday waka way dareemaysay in dagaal geeka diyaar nihayn nuf lacariin ana asir meelo ku wareegay in oo wal mara kali tusaalan hayna jabi helaag badan la kulmay oo iska furna geeka meel weerar toona male al-shabaab saadan male insha Allah oo kulli way baa ku sugan dawladda Soomaaliya garab ku sugan ee hore ka jirnaa dawladda noo barajeen in maana ciidamada iyo shacabka garab asiir hadii la